Yeah. Bow. It ain't over till sober, baby. Oh my God. Yeah. Nanuki of Missouri, Nanuki, I'm going just straight out the bank.
Kama sopesa mwenangu, just change the topic. They call me toxic, I don't know what's the reason. Or maybe I'm toxic. Nilo wakuto na seme zinjia wakundi, just pull up your socks. Sina muda kupoteza, don't f*** this drama mwenangu, takula my coffee. Pull up, pull up. Me and my nigga ain't playing for mula. Wampia wanao wakatafta pakula. Vichwa vibavu setu za gisula. Ahead of my time, na nyua mtasema notea. Weleta to feature futuani katiangu na wewe. Nani atapotea, mana nimechoka kungea. Mina kamua, zeda makamua. Nafanya kikubwa, mana nisha kuwa. Mulize dem wako, nana limzidua. Fudele nko bize kama niko tua, oh God. Bro, remember the face. Squeezing ko vile all over the place. Wapa so na kepa, ma get it straight. Tell him I'm on my race. Chili na shwapi ya na muda, na nambia buda. Ata mkio wili kwangu guda, let's go if you wanna do that. Mana tu inyewe tupo nje tu ya muda. Fuka bahuda, juba iskuzuga. Na lafu stamp kaya chuga, afisha vulugu. Alum shali pia so magoli kalapuga. Mchizi sina muda.
Sana babaloni pikibali, bado sijala ani. Bado sijala jani, bado sijafanya kali wao wajihami. Bado sijafanya wapoteze na imani. Bado sijakatiza ibadani, sikuzi ta sitoke mina shinda tukichwani. Bado sijaingia mitaani, sorry I'm not sorry. Manojio wangu siwa kuleta amani. I go hard, sijui kurudi. Lipotoka ni mwiko kubugi. Wekwa highway, ama njia tu zapanya. Ntapata wapate uzuni. When I look at my wrist, ni muda. Wakwenye, vibunda. Nabidi ni change zimbuga. Ukungicheza na muda. Tano vicious, never look to the rim on the fast lane. Bado nongeza gear. Motivation I pata from my peers. Bega kwa bega, michongo itiki. Tugongezo cheers, it is what it is. Tukiona na shine, msoto kari ndopo nyuma. Pazia toka day one, sijacha kukamia. Ika talks like a tie, mina wanangu. Haso zikianza tujari nyakati. Mida ya popo, adimi mida ya chai, mlo ni moja kipolo wa kipashu kileta undezi ni tit for tati mkuda akai, katoxe katai, mkali ni nani, mkali ni ai, jezi, ai bingwi,
yeah. Wepo kat na haso, sinpangie matanus, uko lipo toka lisha sota na kulus, wasni toko focus na yo macho kwa michus,
yeah.
Noma, na leta utata kila kona, yeah, ninavorusha ya magoma. Vile na wachana na kwa shona, ni noma.
Hey, mini mtoto kiume, najituma jizi mabovu. Macho kwenye mapene, pakona ni trapoz. Usipime umziki mnene, hatu ofi magovu. Oh, hey.
Sifini kwenye kila vino. Flow sick, kona weza pima nalifanya game. Liwe too good, yeah I'm too good. Usidhani jina na vyafanya drill. Utasema woo, ila sema nini. Miki bezi sina gada couple bars. Very crazy flows na madini. Kama nimetoka mara marathon. I'm running the game bro. Ding dong, open up the door. Yeah that is all. You say you a king, the f*** is the throne. I'm dripping a Louis Vuitton, Vuitton. I deep with your girl, she gone, she gone. I pull up na genga, we on, we on. Na steam za vijiti, the party's on. Yeah the party's on. Movie, I'm in life wanna dani ni movie. I'm swagina wanasema makuzi. Dogo wajana unajifanya mbuzi. Hauna unyama bado mwanafunzi. Umeanza kuchana lini juzi juzi. Sema mikicho sifati miluzi. I got a dream na saka michuzi.
Like yeah, she sound we lada. I lada get money, I lada get charter. Can't you with the father, my son, my daughter. My mama, she sick, I need charge kubona. My medical bills, ya nani pa homa, ni noma.
Make him goja, kwanza goja. Took a big time, make a sup mashi. Give me some of your money, let me ready in this beat. I can never hit your sh** mash. Big guy and I'm tryna leave. Father fanya pango nyo elida, nikipa the case. That's the only time I think bigger. Come on, make money, you don't make sense, low nigga. I'm that nigga, I'm that dope. I'm getting bigger, I'm going real. I've been cold the whole season. I should do my next song easing. My desert is my enemies alive. Rap shoe for no reason to me. Flow bass so baby under the seat my man. Gas to my cuckoo wanna take a beef again. I ease my pain, rap style ain't never the same. High girl on my list, never the main. See the rain on my system, never the pain. I take a game so heavily, never the same. It's just on the ballistic guitar, never the aim. See the family hating. Wait, your sh** sound like bubblegum, chocolate, chewing gum, popcorn, going home all alone. I don't like rainbow, I don't like, I don't. My sh** sound like two straight, double day, candy paint. Let I hate, no debate, climate, eliminate, man, I be killing this
bitch. Lee, show, BMW needed some dough. I'm started, I cannot stall, naga what does. Swiss champ, one in the most, gang troops, I make a move. Ooh, ooch, nye madogo, M, come on. Mina cheza na moto transformer. Me, I don't f**k with the rumors. I came with the squad with the shooters. We pull up, life with the show. Keep made in the Doma. To compare ya muda. True life, new style. Pow, you die. Like, oh, don't touch this, you're melting.
Ngoje tuwaze nakatiba now. Kona njaa pato shiba now. Menu imba ni kwa das nole. Ikatuwizi paka kwa madiba now. Tanzania kwenye map now. Yule boy is the rap now. Rapper soko awa one. Kani wote shava fisho kwenye kwa pal. Nadhani mwenipata now, you nadhani mwenipata now. Mi ne rapa se nata na, mi ne rapa se nata na. Ila nata meke na kino, tunenda jino kwa jino. Sasi fikile mzanzi madiba tushemwaga wino. Kwa hizi kwa hivi, yuka tunona I'm busy na show. Sa hivi nilipo unipati bro, young rich nigga, sana ifo goli. I hate us big keep talking. Funga do mwanako kine kuta I'm smoking. Funga do mwanako kine kuta I'm smoking. Funga do mwanako kine kuta I'm smoking. Yeah, you know I feels. Mi nataka wana keep it real. Nasi paga deals, nice up meals. I'm grown, gotta sign me to pay bills. Ha, mi do yule boy mkali yo. Kwane wo juu una barrio. Mi na shilo studios kwa barrio. Kada fiku mutama mbari yo. Ha, ha, ha.